Tommy Batele, Tommy Bangisan, Salana Matarisi, Restit Malavie, Ponile Motote, Esengali Kozalana Bomoto, Kona Mona Pasi Peo Sabomengo, Pasia Pomona Restite Yalafi. Bandeko bandeko Tommy Batele, Tommy Bangisan, Salana Matarisi.
Yo ilere nangai, yo
salite mama tina ya mokili salite anita
upalangana te sikunde na la vie upalangana te decision est en émotion.